Essuula ya 23. Zisanze abasumba abazikiriza abasaasaanya endiga ez'omu ddundiro lyange, bw'ayogera Mukama. Mukama Katonda wa Isirayiri kyava ayogera bw'ati eri abasumba abaliisa abantu bange nti, musaasaanyizza ekisibo kyange ne mubagoba so temwabalambula. Laba, ndireeta ku mmwe obubi obw'ebikolwa byammwe, bw'ayogera Mukama. Era ndikuŋŋaanya abafisseewo ku kisibo kyange okubajja mu nsi zonna gye nabagobera, ne mbakomyawo mu bisibo byabwe. Era balyala, balyeyongera. Era ndissaawo abasumba ku bo abali baliisa, kale nga tebakyatya nate, so tebalikeŋŋentererwa, so tewali babalibula, bw'ayogera Mukama. Laba, ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, lwe ndirosa eri Dawudi ettabi ettuukirivu, era alifuga nga ye kabaka, era alikola eby'amagezi, era alituukiriza emisango n'ebyensonga mu nsi. Mu mirembe gye, Yuda alirokoka ne Isirayiri alibeera mirembe. Era lino ly'erinnya ye lyalituumibwa nti, Mukama bwe butuukirivu bwaffe. Laba, ennaku kye ziva zijja, bw'ayogera Mukama, lwe batakyayogera nate nti, nga Mukama bw'ali omulamu eyaggya abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri, naye nti, nga Mukama bw'ali omulamu eyaggya ezzadde ery'ennyumba ya Isirayiri mu nsi ey'obukiika obwa kkono ne mu nsi zonna gye nabagobera, n'abalinnyisa n'abatwala, era balibeera mu nsi yaabwe bo. Ebyabannabbi. Omutima gwange mu nda yange gumenyese, amagumba gange gonna gakankana, ninga omutamiivu, era ng'omuntu awanguddwa omwenge, ku lwa Mukama n'olw'ebigambo bye ebitukuvu. Kubanga ensi ejjudde abenzi, kubanga ensi ekungubaga olw'okulayira, amalundiro ag'omu ddungu gakaze, n'amagenda gaabwe mabi, n'amaanyi gaabwe si malungi. Kubanga nnabbi era ne kabona boonoonefu, weewaawo mu nnyumba yange mwe nalabira obubi bwabwe, bw'ayogera Mukama. Amakubo gaabwe kyegaliva gabeera gye bali ng'obuseerezi mu kizikiza, balisindikibwa ne bagwa omwo, kubanga ndibaleetako obubi gwe mwaka mwe balibonerezebwa, bw'ayogera Mukama. Era ndabye obusirusiru ku bannabbi ab'e Samaliya, balagula ku lwa Baali ne bakyamya abantu bange Isirayiri. Era ndabye ekigambo eky'ekivve ne ku bannabbi ab'e Yerusaalemi, benda era batambulira mu by'obulimba, ne banyweza emikono gy'abo abakola obubi, ne wataba akyuka okuleka obubi bwe, bonna bafuuse gye ndi nga Sodomu, n'abali omwo nga Ggomola. Mukama w'eggye kyava ayogera bw'ati eby'abannabbi nti, laba, ndibaliisa obusinso, era ndibanywesa amazzi ag'omususa, kubanga mu bannabbi ab'e Yerusaalemi obwonoonefu mwe buvudde okubuna ensi yonna. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, temuwuliranga bigambo by'abannabbi ababalagula, babayigiriza ebitaliiko kye bigasa, boogera okwolesebwa okuvudde mu mutima gwabwe bo, so okutavudde mu kamwa ka Mukama. Bagamba olutataaba abannyooma nti Mukama ayogedde nti, muliba n'emirembe. Na buli muntu atambulira mu bukakanyavu bw'omutima gwe ye, bamugamba nti, tewaliba bubi obulibajjira. Kubanga ani eyali ayimiridde Mukama w'ateeseza ebigambo, ategeera awulire ekigambo kye, ani eyali yeetegereza ekigambo kyange n'akiwulira? Laba, kibuyaga wa Mukama kye kiruyi kye, afulumye, weewaawo, kibuyaga wa kazimu, aligwa ku mutwe gw'ababi. Obusungu bwa Mukama tebulidda okutuusa lw'alimala okutuukiriza, okutuusa lw'alikomekkereza omutima gwe bye gumaliridde. Mu nnaku ez'oluvannyuma mulikitegeerera ddala. Saatuma bannabbi abo, naye ne badduka na mbiro, saayogera nabo, naye ne balagula. Naye singa bayimirira mu kuteesa kwange, kale bandiwulizza abantu bange ebigambo byange, era bandibakyusizza okuleka ekkubo lyabwe bbi n'obubi obw'ebikolwa byabwe. Nze ndi Katonda ali okumpi, bw'ayogera Mukama, so siri Katonda ali ewala. Waliwo ayinza okwekweka mu bifo eby'ekyama ne simulaba, bw'ayogera Mukama. Sijjula ggulu n'ensi, bw'ayogera Mukama. Mpulidde bannabbi be boogedde abayima mu linnya lyange okulagula eby'obulimba nga boogera nti, ndoose, ndoose. Ebyo birituusaawo kuba mu mutima gwa bannabbi abalagula eby'obulimba, bannabbi ab'obukyamu obw'omutima gwabwe bo. Abalowooza okwerabiza abantu bange erinnya lyange olw'ebirooto byabwe bye babuulirana buli muntu munne, nga bajjajjaabwe bwe beerabira erinnya lyange olwa Baali. Nnabbi aloota ekirooto, abuulirenga ekirooto, n'oyo alina ekigambo kyange ayogerenga ekigambo kyange n'obwesigwa. Ebisusunku ki okwenkana n'engano, bw'ayogera Mukama. Ekigambo kyange tekifaanana muliro, bw'ayogera Mukama, era tekifaanana nnyondo eyasaayasa olwazi. Kale, laba ndi mulabe wa bannabbi, bw'ayogera Mukama, ababbe ebigambo byange buli muntu ku munne. Laba ndi mulabe wa bannabbi, bw'ayogera Mukama, abaddira ennimi zaabwe ne boogera nti, ayogera. Laba ndi mulabe waabo abalagula ebirooto eby'obulimba bwabwe n'olw'okwenyumiriza kwabwe okutaliimu. Naye saabatuma so saabalagira, so tebaligasa bantu bano n'akatono, bw'ayogera Mukama. Awo abantu bano obannabbi bwe balikubuuza nga boogera nti, omugugu gwa Mukama kye ki? Kale n'obagamba nti, mugugu ki? Ndibagoba, bw'ayogera Mukama. Ne nnabbi ne kabona n'abantu abalyogera nti, omugugu gwa Mukama, ndibonereza omuntu oyo n'ennyumba ye. Bwe muti bwe muligamba buli muntu munne ne buli muntu muganda we nti, Mukama azzeemu ki? Era nti, Mukama ayogedde ki? N'omugugu gwa Mukama temukyagwatula nate, kubanga buli muntu ekigambo kye ye kye kiriba omugugu gwe. Kubanga mwanyola ebigambo bya Katonda omulamu ebya Mukama w'eggye Katonda waffe. Bw'oti bw'oba ogamba nnabbi nti, Mukama akuzzeemu ki? Era nti, Mukama ayogedde ki? Naye bwe mulyogera nti, omugugu gwa Mukama, Mukama kyava ayogera bw'ati nti, kubanga mwogera ekigambo ekyo nti, omugugu gwa Mukama, nange mbatumidde nga njogera nti temwogeranga nti omugugu gwa Mukama. Kale, laba, ndibeerabirira ddala, era ndibasuula n'ekibuga kye nabawammwe ne bajjajjammwe okuviira ddala wendi, era ndibaleetako ekivume ekitaliggwaawo n'ensonyi ezitalivaawo ezitalyerabirwa.